Dedenic.
Ukiniona nite chairman.
Chairman. Kunywa gin ama whiskey.
Kama weki tanda minda kuichi kuichi.
Iti Amina. Dua zimeitikia. Unanipenda mi. Unanitaka pia.
DJ Denik.
Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
You are now hanging out with Mix Boss Entertainment DJs. Mix Boss Entertainment DJs.
Me and more.
DJ Danik.
Demo.
Danik.
Ooh, baby. Mon amour. Hakuna mwingine kumsikia. Kwenye masikio yangu. Hakuna mwingine kumuona. Kwenye macho yangu. Ni bebe, ani nishushe mabani. Nigege, nigege, mikoko tabani. Hey, mi amor, nikute jina gani baby, honey, boo. Mon amor. Hey, hey, mi amor, nikute jina gani mahabuba, lazizi. Mon amor.
Kimamba on the beat.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. Moyo nivonika never seen before. Unavenipa never seen before. Wengine wanini. Oh la la la. Never seen before. Towote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la. La la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kenge. Umavoli.
Ni bebe, ni bebe. Ani nishushe maba. Nigege, nigege. Mikoko tabani.
Tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canaan, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidu mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa icho itisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu. Apo tu, apo, kusijali. Atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutowelo kaki ya mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hauke kutisha feona kakukwa na passport. Kitu kaini rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vute wateja ni kama we kwa magnet. Itatach wateja hadi wa ikane.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Kendo inabisha isi 9mm. Tint kwa dirisha usi ni mine nikipita. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white tunaficha nka tunafirisika. Ikendo inabisha isi 9. Tint kwa dirisha usi ni mine. Geuze ni vichwa injili imefika. Na white tunaficha nka tunafirisika.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tusijali, atukujaji.
kujaji hapo tu hapo tu hapo tu hapo usijali hapo kujaji hapo tu hapo tu hapo tu hapo usijali hapo kujaji hapo tu hapo tu hapo tu hapo.
Follow on Instagram at DJ Denny, that's DJ D
Ndiyo baby ni ya DCA. Wapu wengi wanatamba wanajifanya makanga ndiyo hao wakufisi. Una miyono ya kitanga na subiru nipenama. Ndiyo baby ni ya DCA. Wapu wengi wanatamba wanajifanya makanga ndiyo hao wakufisi.
Peleka waka chini, 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 peleka waka chini.
Nina fantasize hicho kino kilegeza utanifanya cheese. Tena sije kanibeza ninajua jeans ya utamu kukoleza au kama vip. Ukisogeza nina feel so nice, nikisogea nina feel so fine. Ukisogeza nina feel so nice, nina feel so nice, nina feel so nice. Oh, oh, oh.
Peleka waka chini, 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 peleka waka chini.
Are you lying?
Umenifunza mengi ambayo nilikuwa siyajui kwenye mapenzi.
DJ Danik.
Japo yalinipiga kwenzi nikawa sihemi sipumui kisa mapenzi. Mabakabaka ulioniachia hayana gadi, hata nikisema ni hesabu ni kazi bure. Nimekubali nilipotea njia, ulikuwa mzugaji kwangu, badala kulibeba penzi ukatupa kule. Na nilishayavulia nguo na maji nikayaoga mapenzi, ili nisahau yote mateso ulionipa zamani. Niliyavulia nguo baba na maji nikayaoga mapenzi, ili nisahau mateso ulionipa kule.
Chaudanga
on t.me stroke DJ Denik 254. T.me stroke DJ Denik 254.
Unavyosema nikusame, ulinikosea mara ngapi kavumilia. Eti nikusame, mwenzako siyawezi matusi na makofi pia. Ulivyonifagia penzi ukakwangua, hukuacha hata punje. Ulinikome
malo ni kukidigidi.
Wanasema
kibaya chajitemeza, wanasema kizuri chajiuza.
Meniwacha mdomo waze na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.
Usije nizingua
DJ Denik.
Kwenye ukada, mini takubeba. Na wanye roho mbaya, wataona mbaya, wataona fire.
Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga.
Kime nikata maini, mwenze notasi amini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti inachanganya. Mpaka mweze nuna imba chokoleti changanya. Mpaka na chibwa na imba jejeje.
Unakipa aje, nifanye aje.
Kunywa gin ama whiskey, ladies hey, hey you kiwa tipsy, hey. Na unataka chupa moja ama mbili, kawe ni gazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey, ladies hey, hey you kiwa tipsy, hey. Na unataka chupa moja ama mbili, kawe ni gazla, chesa ya nini? Kunywa gin ama whiskey.
Soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
DJ Denik.
Kitenda wili
Tega.
Glasi yangu inakinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jinde inaweza
Alafu wita weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Don't drink and drive, that's the wrong thing. But me jaman masini kwa kwa parking. Designated driver pia komaji. Sizi lala bukla ama kwa lodging.
Gin ama whiskey, ladies say hey you kiwa tipsy, hey. Na unataka chupa moja ama mbili, kawe ni gazla, chesa ya nini?
Tafuna
gin ama whiskey, ladies say hey you kiwa tipsy,
hey.
Na unataka chupa moja ama mbili, kawe ni gazla, chesa ya nini?
Tafuna
gin ama whiskey.
Ukiniona nite chairman, pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo.
DJ Denik.
Kakuna tambla tunatumia vikombe, kuna vikombe tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere, usiku mzima, hadi tuone juu. Niko na swali niulize, niulize. Niko na swali niulize, niulize.
Uliza.
Nini ukikunywa lazima ukunje sura.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey you kiwa tipsy.
Hey.
Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey you kiwa tipsy.
Hey.
Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Takunywa
gin ama whiskey. Gin ama whiskey. Takunywa gin ama whiskey. Whiskey.
Yo,
Follow on Instagram at DJ Denik. That's DJ D E N I K.
Kila leo afadhali ya jana, yani kukicha maseke.
DJ Denik.
Mbani majanga, kazini ndo siseme. Tabu mateso kila mara, mambo haya eleweki. Na iki kipato changu uchwara, yani haya elezeki. Wanasema ngomba masikini hazai, ila nakaza na tu. Mana walimwengu hawaishi misemo. Hata kama mkate mgumu ila sio kwa chai, haya yatakwisha tu. Riziki sio ya mashindano, muda mwingine nakatishwa tamaa, tena wengine ni ndugu wa damu. Mambo yenyewe tafarani bala, Mola nisaidie.
Muda mwingine na nyamaza tu,
naona bora nikae kimya.
Muda mwingine na nyamaza tu,
mwanadamu kimdiba tosheki.
Muda mwingine na nyamaza tu,
hekima ndiyo ngao yangu.
Download DJ Denik mixes on t.me / DJ Denik 254. T.me / DJ Denik 254.
Ata mama nasema vumilia mwanangu, wanadamu ndivyo walivyo. Hawataki kuona nyota yako ingae, watakwambia tu matatizo. Furaya wakikuono naomba omba, wakikuono nalia shida. Wakikuono uko chini yao, nao wako juu. Furaya wakikuono unatanga tanga, wakikuono na yumba yumba. Wakikuono unasononeka, unasonya tu. Kazi sio yako wala ya kwangu, sasa majungu ya nini? Pesa sio zako wala zangu, sasa fitina ya nini? Riziki mpaje ni Mungu, siyo wewe wala mimi. Sote ni watafutaji kwenye dunia.
Muda mwingine na nyamaza tu,
naona bora nikae kimya.
Muda mwingine na nyamaza tu,
mwanadamu kindiba tosheki.
Muda mwingine na nyamaza tu,
hekima ni ngao yangu.
Amini prosper, girl. Amini prosper, girl. Aminin, press bell, girl. Aminin, aminin.
DJ Denik.
Day after night, I'm thinking your body. With my beautiful Nicki Minaj. I miss those days we used to party. Yeah, yeah, yeah. Nisi wale wakuoga nyonga, ama konyesha, ana anaconda. Iyo ufala, sija waifanya. Yeah, yeah. Ya sukari ama majani, desi ya mandazi ama nihani, shape ya ndizi ama kalamu. Yeah, yeah, yeah. Najua baby unafahamu, sijui lockdown ama ni curfew, inatufanya tusikutane. Yeah, yeah, yeah.
Yani ojigire, wanna pull my ink in there. When corona always there, najua na always trigger.
Goodie goodie, yani ozige. Wanna pull my ingo in there. When corona early there, najua na oh is really. Aminin prosper, girl. Aminin prosper, girl. Aminin prosper, girl. Aminin, aminin, yeah. Prosper, girl. Aminin prosper.
Girl, I mean, respect, girl.
si wale wakuoga nyonga ama kuonyesha ana anakonda. Iyo ufala sijawaifanya Tesi ya sukari ama majani, tesi ya mandazi ama nihani, shape ya ndizi ama kalamu Najua baby unafahamu, sijui lockdown ama ni kafi, inatufanya tusikutani Can you make tonight? I wanna make you cry till the morning light.
Kamera na pia na tesa kitera ship number 8 kitera
cheza chini chini cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe, Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe, it's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
DJ Denik
cheza chini chini tu pa leta mbili mbili ni na mademo wili wili nani na ganji nani washaka pili pili. Ooh, that amedunga mini. Ooh, da tiki hiyo muli mwambisi bongi lukengi na kasi kiswahili nani na mitjeneza swing na ekatu mbili.
Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe, Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe, it's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda wa super gongi na madiva, mi upenda nikiwa nyanya nimeiva, mi upenda nikiwa whiskey uko river, mi upenda chafua shingo na masilva. Wa upenda kupika githeri na gas, twin kwa moka ama ancestor gas, basi kando form pika chapo na basi, ukifika club atilie mchele wa nazi.
Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday but I'm on a Friday vibe, Tuesday but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday but I'm on a Friday vibe, it's a Thursday but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday nime save kidogo, pesa ingine nimetumia mokoro, pesa kiasi nimenunua stoko, ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy, leo tumendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown, lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday, niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto, bariki mzinga islap kwa madako. Asubuhi ndio naingia kejani, kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge, lakini sijali, julenda kunyandua mali safi.
Mweza kona jua kama unanipenda mendika moyoni.
Instagram at DJ Denik. That's DJ D-E-N-I-K.
Ivi ushanga inapema, ila sura bado nakosa nuru. Yani najona sipo huru, napagawa siku zinavyo zidi kwenda. Najona kabisa takufuru, mana naishi kakunguru. Kuto kuzificha mbawa, riziki yangu papatu papatu. Mala nilipe vikoba upatu, vipi ukija kutamani vya watu. Mimi si utaniacha ukiachilia mbali mashindano. Wanaonizidi pesa mwonekano, si lazima nikutajie mifano. Hini kama utaweza mapambano, kichondo kinanipa mawazo. Nikikuposti biashara matangazo, sitaweza kukuchunga mbele za wenye mipunga.
She wants a happy life. She tired of her. atawakumbana kama papa ai amezunguka kwa vilabu akitafuta kademkene adabu. In my search for the land, to find a woman virtuous like Proverbs 31, yeah. In my ask the father, we put it in a other eye. He's made mistakes, caused some hearts to break, but he's ready for change. He's ready for love, for love.
She wants a good life. She wants a
kokote.
DJ Danny.
So I swear my darling, nimeze nipote. So najua na kujali, nipate nikos. Nisipoko na silali, mpaka nilewe nizime. Chumvi yenye ladha yake, nikukose nilalenja. Na kitari mwenye tiba zake, usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake, nikukose nipati uvundo. Ndege mwenye rangi yake, upote nikosera. Damu kama chokoleti, laini sema supageti. Atendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Damu kama chokoleti, laini sema supageti. Atendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwe.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwe.
Follow
acha watuseme vibaya. Minawe atuachani, kipenzi changu sone haya. Ini true love wala siutani, kwako ndo makazi yangu. Kipenda choroni shakula nyama mbichi, kwako ndo makazi yangu. Tausi njo chumani kuchi kuchi, hata wanifunge minyororo. Uko bado nitasema yes I do, hata wakutukane kiporo. Ladha yako bado naipenda tu, mtamu kama chokolete. Laini sema supageti, upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi, mtamu kama chokolete. Laini sema supageti, upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwe.
Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo 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 mama, kukuwa chando siwe.
Bingo bango, bingo bango,
bingo bango, bingo bango, lingo 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 lingo.
Hapendi nikilia, hapendi nikichoka, hapendi kuniona na wasi wasi, yeah. Anajua nachopenda, kwangu amefika. Tabasamu langu furaha yake, yeah. Asante Maulana kwa kuniletea, anayenielewa ananifaa. Naomba niwe nawe milele, encore yane kwa mbwenye ire. Niite mami, niite darling, niite baby, kwangu umequalify. Naomba niwe nawe milele, encore yane kwa mbwenye ire.
J. Danik on class 254-726-151-050. Class 254-726-151-050.
Ameshona navyopenda, jina langu wamechora tattoo. Rafiki yangu kipenzi changu, nina bavu lako dadi. Ananipenda, ananilea, akiona nisitoki pale, no no. Ananipenda, ananilea, akiona nisitoki pale, no no. Asante Maulana kwa kuniletea, anayenielewa ananifaa. Qualify. Naomba niwe nawe milele, encore yane kwa mbwenye ire. Niite mami, niite darling, niite baby, kwangu me qualify. Naomba niwe nawe milele, encore yane.
I'm high on life, wanna meditate. So allow me, make I enjoy life. Cause problem not the finish, oh eh. Every day different, wahala. Problem not the finish, oh eh. Give me the Dutchie. Pretty girl come touch it. Pass me the dachi. Pretty girl, come wine pon a cocky. 10 toes, one girl, make you touch it.
Pass me the dachi.
Pass it.
Pretty girl, come wine pon the cocky. Wine on me, bust it down like you love me. You want it, touch it, squeeze on it for me. Ooh, yeah. Bring it to me, sit it on my lap all day. Wanna bring your girlfriend, that's okay. Wanna take you to my place. Gibby, dibby, ba-ba, we on our way. Came with you and then she seen my face. Left for me and now your girl no dress. Come around, you wanna ruin my day. Roll it up, rotate, yeah.
Pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. 10 toes, one girl, make it touch it.
Pass me the dutchie. Pretty girl, come wine pon the cocky. Wine on me, bust it down like you love me. You want it, touch it, squeeze on it for me. Ooh, yeah.
Shut up and bend over. Aye, let your back do the talking over. So back up and bend over. Let your back do the talking over. Say.
So did they make the people thank God? Hey, I'm out here no mumbo. No kingdom, but the people thank God. Come out as a kakando. So did they make the people thank God? Hey, I'm out here no mumbo. No kingdom, but the people thank God. Come out as a kakando.
Jaribu baka mbele naona kiza. Kweli nimekuwa ae, aundo wacha njione. Mwili utadhofu, utapungua ae. Ona unataka unione, unafunga na virago vyote. Uliache pendo langu, sifai eti unatangaza kote. Hata kitanda socha kwangu. Kila siku unalia we, sijui ni kitu gani. Kesha usiku kukusalia we, ila bako unithamini. Shika vumilia we, wengine wanatamani. Sidanganyike, usidanganyike, ukajanyacha hasirani. Salima wa mama, wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kinasha zama, moyo na dunda kitenesio. Salima wa mama, wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kinasha zama, moyo na dunda kitenesio. Na kwa mafumilia, ayo
umikumbe, umilia. Tato kishimi ya karanga, umilia.
Ayo
umikumbe, umilia. Itafuta nona jicha
makausi zimetanta kwa kizanio. Ona kidogo kipatana leta mkono ndeki nganio. Mama kani buruga upongo, kani sika ntarudi kwa utongo. Wado kipenda choro, mikile maswezi tembea bila makongo. Kila siku nalia we, sijui ni kitu gani. Nakesha usiku kukusalia we, ila bakwa unithamini. Shika vumilia we, mengine wanatamani. Sidanga nyike, usidanga nyike, ukakia nyacha hasirani. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kina shazama, moyo na dunda kitendesio. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kina shazama, moyo na dunda kitendesio. Na kwa vumilia, ayo
vumilia, tato kishimi ya karanga. Vumilia, ayo vumilia, itafuta nona kichanga.
So your dream for you, oh, sweet, yeah. Baya mapenza ya nali kizongo, mkupe simdi kizongo, sweet, sweet, pisa ni kubembelesera.
Nisipendi dume mabisho, napenda ziwe kasi na machunchu.
DJ Denik,
umengatika mbali nami. Let the money talk, mi nataka tuzwa. Most, most, misitaki goes, goes. Missed calls, you better know your limits. I taste on my touch and my lips, that's the main thing. Lay me down, bitch, and get it. I put ya, make you want me. I touch, I make you touch my body. Your money, then I go take your money. Hey, laza, cause I need to shy. Gang, isha chafua. Mini classes, so we shall do. Oh, sini party na mapazenga. Hey, mister, we turn it on the dance floor. Gang, isha chafua. Mini classes, so we shall do. Oh, sini party na mapazenga. Hey, mister, we turn it on the dance floor. I put ya, make you want me.
Nikonyeza, umenishika mweza kumenitatizana. Maungo pale yanapotingika, unanivuta mweza kumeshaniteka. Hapa kwa nkupe sasa shida, nitazi mwaga na utamaliza. Uweakiza unachukitaka na usijali bili ntalifa. Ukichekecha, unanimadamiki aina. Navyolegeza, unanikoroga ki aina. Akucha, ingisha, zukusha kibinoni. Chokucha, hakini, chomi mdomoni. Akucha, zukusha kibinoni.
Gengengi, isha chafua. Mini klasi, za ushajua. Oh, sini pati na mapazenga. Hey, mister, we turn it on the dance floor. Gengengi, isha chafua. Mini klasi, za ushajua. Oh, sini pati na mapazenga. Hey, mister, we turn it on the dance floor.
Wanakesha wakiomba tuachane, wanaupaka rangi upepo. Ufe nkuzike tuzikane, kesho tukakutane kwa pepo. Asina chanya tugandane, kisha tuzidisha tempo. Kila sita saba na nane, ata kumi singe kuwepo. Tena unavyo nisuza ujikwezi, sio wakulala buza ushinde mbezi. Yani unawaburuza wakuwezi, umeniteka mama. Watoto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari maskari ona kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, kifupi umeniziba mudo. Yani baby umeniziba mudo.
Oh baby, me I don't even understand. Naisi kama umenifanyia limbo Thailand, mapenzi si Shanghai. Yeah, my lady, I don't want no one nice there. Mi papo chizi nisha tata, takupenda till I die. Mana nani pama we, wengenge. Mala bichwa mala we, wengenge. Kaja jimuna kite, tengenge. Iri mradi uchokozi, aona na na na. Macho anataza mambingu, amikono shafunga na pingu. Kibari duko nje kuna wingu, mina mwa, mwagaga macho.
Soto Mombasa huko Kenya, wanaitamani ndizi ya kumenya. Wanajiuliza vipi umepenya, mpaka tembo apindui. Akina kari maskari ona kusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya. Na ulivyo na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba.
Zanga, umenishika tete kama nanga. Fanya mambo kiganga, baruwerue kwako niwezoba. Ona, tasielewi, edili gani kwako menishaganda. Tena, I'm so crazy, unavoni changanya na kosa ujanja. Nataka nitingike uniweze, nikukunywe kama tot nikulewe. Sijiwezi tila lila unibebe wewe, sijiwezi unibebe.
Nakiri siyo siri nishapenda,
mzimo meniteka mimateka. Nikikonja na wachizi na jiongelesha.
Acha nilewe, nilewe, uendo pombe. Acha nilewe, nilewe, nikulewe sana. Acha nilewe, nilewe, uendo pombe. Acha nilewe, nilewe, nikulewe sana.
Wewe ndo mwezu siku kifika, na kuota kila dakika. Sina zao hata kwa bure, weji mwage kwa glasti kukunywe nilewe. Nikikona naropo kwa vile, navo kupenda na jeleza mie. Sikizage navo kuenda mie, nishalewa na mapenzi kishenzi. Nataka nitingike uniweze, nikukunywe kama tot nikulewe. Sijiwezi tila lila unibebe wewe, sijiwezi unibebe.
Nakiri siyo siri nishapenda,
mimzimo meniteka mimateka. Nikikonja na wachizi na jiongelesha.
Acha nilewe, nilewe, uendo pombe. Acha nilewe, nilewe, nikulewe sana. Acha nilewe, nilewe, uendo pombe. Acha nilewe, nilewe, nikulewe sana.
Blessings full of my heart, blessings deep for my heart, And like a dad, he go be, he go see, he go feel Because the blessings full of my heart, blessings full of my heart,
That's why I said fire for us, baby. I don't wanna reason bad things no more. Oh, no. I don't wanna go back to where I did before. Let nobody stress me, don't disturb me, I sip my alcohol, baby. I don't wanna reason bad things no more. Oh, no. I don't wanna go back to where I did before.
Too many bad man, and not enough friends. Lord save me, don't wanna lose my conscience. I just wanna dance under the sunset. Make nobody stop my enjoyment. Oh. No.
That's why I see fire for all. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, not disturb me. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before.
Mixed Boss Entertainment DJs.